Huu wimbo ni wako baba, natarajia uko salama. Nakumbuka ulivyokazana na sura yako baba, nitakumbuka.
Baba demokrasi, yani umefuata nyayo. Inayo imeniuma baba, imeniuma nayo. The number of torture baba, sijataja nyayo. The last fight in us baba, umeenda nayo. Joey, Joey, what have you done? Your salute should be more than 21. Joey, Joey, what have you done? Your salute should be more than 21. Papa, you said if you die, there is nothing to fear. Baba, unaona vile wa Kenya wanalea. Baba, with you, we knew awangetuliza kitu. Baba, hata wanajua ulituliza vitu. Baba, Ida is crying, yani umetweka hiyo position. Baba, wakileta noma, nani atakuwa opposition? Baba, they confused your love for a cult. I can't believe you gone, Baba, I can't.
Wimbo ni wako, Baba, natarajia uko salama.